Hoppi Sporti. Atlet Trunesh Dibaba dorgommii shaampiyoonaa addunyaa kan Moskootti jalqabame irratti fiigicha meetira 10,000 injifattee jirti. Chelsea fi AC Roma dorgommiif as Washington DC dhufanii Chelsea'n 2-1 injifate. Meeka Washington DC naa jalqabnu. Soraatu achitti argamuudhaan gabaase taphattoota aga tokkollee dubbisuu yaalee jira. Dorgommiin kun akkam ture soora?
Kalaatoom nama dorgommiin tun hoomedduu fakkaatte. Mi'a tulaali lafti taphattoota kubbaa miilaa bebeekamoon addunyaa maraachaa ba'an kaakka Dembaabaa faan kaakka Lempaard faan kaakka Eesii faan kaakka Hazard, David Lewis, Morgan, Mark, Moses, Victor, Torres, Bradley, Pablo. Tooti faan namo roomisii fi miilotii isaanii hedduun itti dhufan waan isiin fakkaataa tun beekta. Jari kun Awurooppaayyuu akkanum kubbaa miilaatiin maraachaa ba'e. Staadiyoomii Waashingtan DC RFK ga'ee jennaanillee kaleellee dubbiin sunuma. Warri isaan deeggar horachuuf biyyi biyya keessa kan maran. Waashingtan DC'tti nami kumma kurnii hedduu aduuf qilleensi dansaa sun keessa diriirfachaa tataa kaan waan harka qabbi isaanillee xiqqaattullee nama abbuuqqacha maqaa jaramaan tarreefu yaamne kan maqaa dhadhaa kaan ammoo fagoo harki itti argufa gaazexeessitoota keenya ammoo footoo kaafachuu fi wagaafachuuf namuu jala rabbisa. Namuu jala kan waan hedduun simate. Cheelsiin Ameerikaa kutaa Yuunaayitid Isteetsi keessa marteetiin deebite. Roomaan ammoo Eeshiyaa dhatteetiin nama achi qabu. Dammaffachaa nama haaraa dabalachaa Waashingtan DC'tti walitti dhufe. Dorgommiin English Premier League torbaaniin tokkoon duuba jalqaban Chelsea fi Roomaan akka tapha guddaa sun gahutti namni isaanii akka irraa hin miidhamne of eeggachaa tapha kan taphatan. Nama akka Dembaabaa fa'a, kaakka Eesii fa'a, kaakka David fa'a xiqqum taphachiisanii keessaa yaasan. Humtaa ta'eef yoo iyyuu taphii jalqabe Roomaa tagga guddaan kubbaa ofuma qabaaddate. Adoo tanaan beekamu namichi goolii Chelsea eegu dogongoree kubbaa harkaan qabu dhiise namitti dhufuu jirutti kan taphataa kubbaa Roomaati. Eric Ramera afaan buuse. Eric kan daqiiqaa 21 keessa goolii keessa buufate. Boqonnaan duubatti ammoo Frank Lampard Chelsea goolii galchee taphii 1-1 ta'e. Daqiiqaa 89 irratti ammoo Lukaakuun tanaan lammeeffachuu jedhe goolii galchee Chelsea 2-1 taate. Tana fakkaatti mee waan istaadiyoo gaafa guyyaa dheengaddaa gabaas keessaa maqa tokko waan taphii dorgommii yookaan istaadiyoomii sun keessa maal akka fakkaatu jalqabna nama.
Istaadiyoomiin kun nama 40,000 qabata. Nama ammaan taannuuf gam tokkoon 5,000, gam tokkoon 6,000 nama akkuma hedduutti asii mul'ata. Wanti namichi keeyyatee dhufe tokko Jose Mourinho leenjisaa garee Chelsea'ti. Gama kaan ammoo nama mul'atu nama. Waan babarreeffaan istaadiyoomii keessa barreessan tokko yoo ilaallee tinje no tooti no paartii fayyadan. Tootiin taphata kubbaa miilaa beekamaa Chelsea Roomaa taphata. Inni jiraachuu baatee ennaan ammoo gammachuun hin jirtu jechuu fakkaatte. Kanaafuu yoo waan hedduu warra ammaan ta'an dhufuu jira. David dhufuu jira.
Okay, it's going. Your name Holly. Who are you talking to?
Eva.
Mikael.
Tell me about it. Eva, she's the physio. She's sexy, man. She's the clip.
How many goals do you have?
3-0.
Chelsea's going to win.
Jaramaan tan jiru kun dhageenyu tokko Gaanaa dhufe hageetaan ammoo ijoollee Gaanaati ijoollee biyya hedduu keessa dhufanii eenyu jaalattanii inni deeggartanii dhuftanii jennaan maqaa yaamuu jiran. Nama jaalatan maqaa yaamuu jiran hagi tokko Tootii yaamuu jira hagi tokko Chelsea yaamuu jira jettanii yenta ammaan tan dhageettan ture AC Roomaatu gooliin galchanii.
David Lewis.
Chelsea jijjiirachuu barbaadu fakkaatti boqonnaa lammeessa irratti nama hedduu jijjiirattee Dembaabaalleen warra seeni keessaa tokko. Roomaan jennaan warri nama qusachuu barbaada yookaan nama qusachuu jechuun humna qusachuu barbaadu kun tapha jaalalaa waan taateef akkas illee tariifatanii waan taphatanii miti. Taatullee nama qusataniitiin seenuu jiran ammaantan Chelsea nama itti jijjiirattee warra taphata. Kanaafuu guddaa yooyyuu ilaalle Chelsea takka guddaan taphachuu jira. Taatullee lakkoofsa waluma qixxee namni Xaaliyaanaa guddoo jiraachuu baatullee biyya Chelsea maqaa yaamata.
Chelsea tokko. Chelsea na
Louis Geezer
tapi owwadeemu jira Chelsea akka sana irra eegan kan taphachuutti jirani nami iyyee Chelsea maqaa yaama taphattootu beeku maqaa yaama taphachuu ma jiraata tulle
Chelsea
akka
Chelsea tokko. Chelsea akkuma maqaasii
Chelsea goal scored in the 61st minute by number 8
kubaban kubak apa tadi mana jira Chelsea tu mahu teh tapi negara ni mahu teh Chelsea gol ni lama dah fakte tapi tanah tu mahu teh am tapi tuh Chelsea tapi tadi ni tu fuh jira ni kaji deh so tiga kan kerana tiga cuci jira ni me nama fago mula sun David Lewis tu fuh jira David Lewis tu fuh jira Therin tu fuh jira Isen tu fuh jira Michael tu fuh jira Moses Torres jadi kunci tu gaya ujar.
Hey David, how many? David, how many? Goal ya gam galchita Nathan David gafa chujer.
And how many goals we should expect from you next season?
And then du banay yudab. Amma modem baba du hujra, adam baba du hujra, medem baba le wal nijer gafan. Hey dem baba. Ben len du banay khaydab. Afrika ke sana medu sijala ta manje chun feta jede jenna nillen du banay khaydab re. Kana gafan ne tadamne, namu chufte ori hujra, jarjar hujra ta baba ani jennan. Nama arifat hetinger services ya hujra.
Nama utan fakat lama memogara championat dunia dabarra Moscow decane cukia dorgomi championat dunia ta Moscow guia dengat dajal kawan Ethiopia atletu ta sodom cale tergete itu mjerani turunnya si bapa metri kum kurani tini muatte tini bada fatte ak bada fanta kuturunnya si jatuti dorgomi kudole tunulfanne ak dan sam muatte tanwalin marroshan baras gurda kanarga dajati turunnya.
A majestic performance from the queen of distance running, the fifth world gold medal. As Brendan was saying, never beaten, never fronted, the champion again.
Yutrunesh muwata kana gabasana chijiru dubate fi hon guddo muwata atletin Bolton atletin Hussein Bolton len ka dalotan Jamaica kana karum figa du fetini kam figa metin tinika jidan kan in le metri dibi tokota secondi kudani gatit muwate Hussein duru yumar roja dur gomi olympic ta kana tana mo atifakata wan dun muwate.
Here comes Usain Bolt, how Bolt's gonna get there, he just storming past them and Bolt's gonna take the gold medal again, 9.78, unbeatable.
Tarfakatlam, kopin sporti tarratanuma, ansora halaketikam kiyan nagambulla.
Aye, sora galatomi kopiketif.